إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شرح السنة يا إمام البربهاري عليه رحمة الله iranga twalaba mu fakarati ezagwa mwebi twakonako mwe mwali fakarene egamba nti wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatu ljumaati khalfahum jaizatun wa yusalla ba'daha sita rakaat yafsilu baina kulli rakaataini hakadha qala ahmadu bnu hambalin alayhi rahmatullah mas'ala go twagalaba gana kwatagana ku raka ezisalibwa oluvannyuma lwejjuma mahali yazo tujagisingana mu manhaji salikin insha Allah tabaraka wa taala. Amma kitwagala wano wal hajju wal ghazu ma'al imami madin ine kibuzo imamu agambye wal hajju wal ghazu ma'al imami tagamit ma'al imamin madin wai tagamit ma'al imamin kubanga kuliko alifu nilam ebi tebisisinkana ebibiri alifu nilam tisinkana naki na tanwin tayib agambo manyo wechitibwa nti hijja norutaro madin ma'al imami madin ategeza ekigambo madin nkola ya busilam ebbanga lyonna okubeera nti twawukana ku mukulembeze waffe mu nsonga zino ensonga esooka hijja eyokubiri okulwana eyokusatu eswale ezejjuma neswale eza idi edda ba umara b'obusiraamu benyini nyini bebamanyanga nti ebintu bino byabwe hatta nebu yabeeranga nga simulongoofu nnyo kyali mu mbeera zaabwe okumanya nti ejjuma yagivunaanyizibwako kugisaaza sawa agisaazizza oba awakkadde omuntu omuki omulala era bwe yabanga tasaazizza yawakkalanga omulala okugisaaza niye abatana anhu ngaagisaaliza luddawa kaakati mungeri yemu alhajj yamanyanga nti hijja y'abantu b'eggwanga lye ekitundu mwawangaalira hijja eyo yagitambulirako eri wansi we tayib amirul mu'minin abasiraamu bakuŋŋaanye mu arafa bakuŋŋaanye ewantu wonna weyetaaga okwogerako gye bali nga nabbi saa sabwe yakikola mu wadi namira oba mina oba ludda wenna gye yakolera khutuba nam kubanga yakola khutuba ez'enjawulo waliwo gye yakola mugundi mu arafa wadi eyo esooka nga tunatuuka mu arafa wadi orana nam waliwo gye yakolera emina n'endala ze yakola zonna mu hajjatul wada kaakati omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama ye yali nabbi w'abasiraamu oluvunyu lw'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam waali w'abasiraamu omukulembeze w'abasiraamu yavunaanyizwa ku nsonga ezikwatagana ku hajji tayib sawa ayinza okubanga si ye mukulembeze ali mu kifo ekyo kirimu hijja mukulembeze w'emisiri nam naye bwaga ti abange hijja tugenda mu hijja yakulemberamu bahujjaji obatwala mu hijja bwekito bwekyabanga mu mirembe egyakulembera nga yakulemberamu bahujjaji okubatwala bw'aba nakola hijja oba nawakkala anaabakulembera gundi gwogenda okulemberamu bahujjaji okubatwala luddawa okubatwala mu hijja ala kulli hal min salahiyati limam ebiri wansi wa imamu barran kana au fajira abeere nga imamu oyo mulongoofu obanga mwononefu kubanga kino omusiraamu gyali yakitegeere nti obusiraamu budiiringa n'omukulembeze bulina amateeka agali special gonga gamuki mathalan ya ummu lqauma aqra'uhum bikitabillah watu yagamba alayhi salatu wassalam asaza abantu yabasinga kusoma Qur'an ekyo kiri woddi nga tuli imam al akbar omukulembeze w'eggwanga bw'abaawo abasiraamu ne bakuŋŋaanidde yalina okubasaaza alina suluta kukusaaza okusinga disitulikiti wa disitulikiti eyo okusinga omukulu wetwali w'egundi eyo okusinga imaamu wa masijidi eyo kitegerekese waddenga Qur'ani yenki nafu kubanga sultan nga bw'olaba nti sultaani singa tumumanya nti yayenze nga tulina n'obukakafu obusobola okuleeta abantu bameka assultaan la yuqaama alayhi lhadd omukulembeze tamutuusaako hadd okitegedde okujjako ng'ekyakikoze amaze kuva kuki ku bukulembeze kati awo impunity emukozeeki emuvuddeko impunity eno ya idariya ya duniya amma mu ddiini wakati wene allah subhanahu wataala eyo zina agenda kuginyonnyola waba zambi naye wano nga mukulembeze yabye maali abasiraamu agibaze egundi bantu bawaana entalo ne bafuna ganiima ne bajja bwe bafuna ganiima eyo ne bakwata eminyago ne bakola batya naagire naagiriza tiyagigaba mu bamukatiri mu bamujahidiina tumutemeko omukono la sabru ala al amir fi lmansha walmakra wa atharat alaina yagamba ta sahabi wa atharat alaina ne bwabeera nga emaari yonna agyekomezza agiwaye nabantu be na famiry ye nabantu bakabira ye oba kiekyo oba bantu bamantika gyava oba wa atharat alaina kitegerese bulungi ekiri kwani twogera kwani ono bannaage twogera kwani ono twogera ku sultaani sultaani yaani yoyo alina obuyinza mu bukulembeze bw'obusiraamu alina obuyinza alina amagye gamugondera alina poliisi emugondera kyayagadde kikolebwa nam bwe kimala okukolebwa yeŋŋanga ebinaddirira so si nti amiiri atugambye tumutemeko omukono nomaa ne bajja ne bakuyola n'amiiriwo abadan tekikola toyina buyinza omukulu wa poliisi bwalagira nti abegini mugende mubayiseemu kibo kubaitulize efujjo yeŋŋanga ebinaddirira ye abyeŋŋanga ebinaddirira alina obusobozi obudiringa nabyo nze nabalagidde nze namulagidde abakube bwali waddamu okwogera ye yabalagidde abakube baalidde baleeta efujjo nembalagira abakube wahakala naye wagati obalagira ngaani pandagaali pandagaali ngomanya nti no wakoze ekitali kikyo wakoze ekitali kikyo wabuuse office wabuuse eyo kakati bino ebintu bya imam omukulembeze asaaza abantu yidi tayagadde gisaaza oba tasobodde awo omuntu omulala kiruma kikola nnyo naye akida gyetwagala wano omuntu ategeere omuwandiisi ono ng'ali muba atibau tabiin ali mu byasa biri ebyakulembera ebisatu ebyakulembera akulaga enzikiriza y'obusiraamu eyo yaliko mbaka muhammadi saa sallama ne basahaba n'abo ababaddirira nti bino omusiraamu ateekeddwa okumanya nti haatha min salahiyaati l imaamu ebirimu ebyo ebya imaamu jutiza imaamu abeere mulongoofu abeere muki abeere mwonoonefu agondirwa mu ebyo kati ate gyetusaaza musajja mwonoonefu nedda ebyo bibye nibwabeeranga muki nibwabeeranga mwonoonefu kasabeera mukulembeze sultaan ebyo bimugonderwamu afe twagala ku mulongoofu guli abatukulembera mu hijja nedda ebyo salahiyati yaki ya imaamu naye ekikolo kiri ne ba imaamu olwokuba tebatera nnyo abamu tebatera nnyo kuba ku ddiini imaamu yaani tutegeeza omukulembeze w'eggwanga lyaki omukulembeze w'abasiraamu ow'obuyinza nam abasinga obungi tebabikola obasiŋŋaana emirembe egyakulembera baakikolanga naye kati emirembe mingi ku luno tebakyefiirayo tebakyefiirayo aba bateekawo mufutiya avunaanyizibwa ku nsonga z'eddiini minisitule y'ensonga z'obusiraamu nebikka wansi nebibeera wansi oluusi abateekamu minisitule ya hijja ekola ku nsonga za hijja babiteekamu gundi idaarat naye ekikolo kiri nti diri wansi we ng'omukulembeze
ifitu kirizati echo imamu chiri mbuvu na anyizibu awe abiri mnongo ufu abiri mchi abiri mwono unifu chitegele kesu tejitegeza ndia batupakika kweko na mwono teka teka nimbatu wala bantwe maka wabiranga imamu tabichiri nako mchi mutawana basu bulo kuchikola wahakaza ne buwabacha agade yinanyini cho chitwe itaga wano amal ghazu ghazu ewe ni mustafi na mbino yonna kubango mtu asolo kubira ati imam tayagadde kutwala bantu makka omuntu enna batwale kijina mtawana ila bikili mu hata ne mu gwanga mwanga go busilam wano yama ni nkola mujiraba ndi sharikati impetitive companies impetitive nga Uganda betwali betwina Firdausi betulina bitongo libingi naam ibitwala abantu dawa emakka kijili Uganda yokka namuno chikola kitya mwikili ne ai chikolo chiri nti I know buyinza kunsongeze sultani naam ne tabifudde ko tachilina ko mtawana mwekole mu mulimo mu chikole fayib ejuma bwaba unaga matikansa azitu wali ina mwing aina kupinga yidi bwaba unaga tikansa azitu wali ina kupinga eha fe baba baji baji wadde seka guni nedda wali ye asikopisho tusinatusaza seka guni gobatu silikide na alita kwa adhikari na ina abira mbachi na abira mbasidamu abachi na ina abira mbasidamu abarala ina mkuluwachi kubanga umunini wali mchisele chukati ya kule mbeze mwa chitakele kika wabule ebyo byo nawe bili umuntu bugamba imambo apata bikoze abasidamu babiye kolera ukujia kwa kaso ukuruwana kuno kukuruwana tetukirizi mwa kwekola mu mulimo ng'omukulembeze w'eggwanga ly'obusiraamu wali nti ffe tugenze okulaba nga waliwo abakafiira byetaaga okukwatako katuteekewo Badru Brigade katuteekewo Badru ki katuteekewo Badru Brigade oba katuteekewo egundi Ansaru Sunna Brigade oba katuteekewo Khalid ibn Walid Brigade obaka teke ogundi aba mujahidina mungiri yonna tutaso busilamu la ikhuruju ala alhakim tokirizi bakora ante kateka ya kitara ya sasi ya kulwana wansi wo mukulembeza omusilamu la yajuzu tekikirizi mu bulingeri yonna aga mas'ala gali khatira jiddan mas'ala gabula binyo getolerako okujjawo musayi gw'abantu getoolerako okusanya imali y'abantu getoolerako okujja obutebenkevu mu kitundu bizinesi z'abantu okufa abalwadde okusigala mu mayumba ne bafiiramu nga tebasobola batuusa mu malwaliro n'ebintu ebifaanako bwe bityo tokkirizibwa nawe kibeera kifaanana kitya gwe imaani ngeo kulinnya etya ng'olaba aboonoonefu baliwo wali bajooga Allah nga omukulembeze omusiraamu waali tokkiriza kwekolamu mulimu kafeekolimu omulimu wano tutaase Allah kubanga yo omukulembeze alaga bino tebimuluma asabur buchi bugumikiriza echo no gumikiriza ensonyo katono ogumikiriza ensonga eyo kiri ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah akyagala nnyo okusinga okwesula mu julume obugumikiriza Allah bwagala nnyo era tolowooza nti bemufuna obuzibu ntimbendu mugabendu muli bashuhada timbira bashuhada abadan kubanga mujemedde Allah subhanahu wa ta'ala mujemedde nomubakawe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ensongezi kwatagana kuwana ziri very sensitive ogenda kumugenda kubera abantu 10 mwagalo okulongosa ngo omukulembeze mulabanga atalina imani naye nga yatunulira abantu bano nga tebali bokka emabega wabwe araba nga waluwa ali emabega wabwe nga buli gyakoma okubagumiikiriza gyakoma okuuma emisayi gy'abantu yakulembera obanga atunula nti abantu abali emabega wabwe tasobola kubenganga atunulira amaanyi ge natunulira amaanyi ge n'amaanyi tibwagezaako kubenganga agenda kufuna obuzibu oraba ge bwogenda okuvaayo otanula emitawaana nam otanula emitawaano kakkananga enkumi n'enkumi z'abantu zifiiridde ku ggwe mu linnya ly'okulongoosa ki munyali okulongoosa otaasa busiraamu otaasa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala emizikiti gigabwe ba imamu battibwe ba ulama batiwe imitawana jigire uwechi ndugu chwaroza antidino ulimu kurongo sakumbe ulimu kuonona wa wallahi omuntu atali muzibe kujja ko bakawali baba akawali gana masala ba muzibe nambe be bantu basingo butalaba nsonga zino irabbo baluuza nti ekibalo kyonna ekikolwa ku nsonga z'okulwana imma bubera butitizi oba bunafu wabukendevu bwa imani buwa butitizi buwa bunafu bukendevu bwa imani butachawa bakafiri butalaba bwononefu butachawa bwononefu bwe tobaroza la sigo ekito kuchili mbaka alayhi salatu wassalam nabi wa fwechitibwa buyagenda e Madina yatuka yo biyali e Makka awalan gachali Makka Allah yamugana okulwana lwaki amugana okulwana kubanga tamara ako hakika tamara ako songo okimanyi nti nabi sallallahu alayhi wasallam mbaka wa Allah alladhi yaqul li shay'in kun fayakun bale chiba abagama nti abakafiri bonna bazikirizo mulundi gumu bonna balizikirizo mulundi gutya bonna ne bavaawo so kiri naye kubanga nabi oyo ye musomesa wa umma ye kudwa abasilamu gebateekeddwa okutunuulya mu nsonga z'eddiini yaabwe zonna kitegereka yamuyisa mu bintu ng'ebintu ebyo abasilamu baba ne ansa buli batuuka mu mbeera efaanana nga ejakoza atya songa eyina obusobozi obumutaasa ye nsonga lwaki jihadi bwe yatuuka ate nga Allah ajagala ebeerewo kifuba ng'ate abasiraamu abaali bajagala ebeerewo kati ate embeera bakaluubiridde bagitidde nam Allah yagikako ebeerewo ayagala okutegeera kino genda mu surat al anfal olabe Allah subhanahu bwanyumya olutaluibadi nam kubanga kafila yabusufiyan ensonga eno evaawa kabigiddeko emabega tunootegeera olutaluibadi engeri gye lwaliwo n'engeri omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kugamba engeri abakureishi engeri gye bajja badiri okuluma nabbi sallallahu alayhi wasallam Amul fil omwaka gwenjovu Allah muyasitulira kabila ya abakureishi rusitura kubanga bali bananyini kaaba sube kiri kakati Aburaha adhi habasha aleeta enjovu zisanyewo kaaba atuuka muwadi muhassir fi riwaya muyasira wadi eyo muhassir Allah muyasanyizawo eki enjovu ezo izalizo kumenya wote kaaba naye abakureishi bali bagulumiza kaaba yokuvadda kubanga waluo bakaye wadde bali bashiriku kubagu bwe mwaka gunyi nabi gwezalibwamu naam nabi yazali mwaka ki amul fil aha kati Allah yali ateekateeka omubaka mu kifo ekyo naye nga omukumuteekateeka yagala amuteeketeeke mu kabira jamazo gulumiza naam ajigulumiza n'enjovu ezo kubanga baavaayo okutaasa kaaba eyo bali bagigulumiza kati mukuvayo kujitasa Allah aleta obunyonyi busanya wejeri Aburaha yonna kakati abagwarabu bonna gye bali mu jazira yonna sawa bali ene Yamani oba bali saidi eri Sham oba bali ku saidi ya Iraq oba bali saidi ya Bahrain oba bali saidi Najiran oba bali ruddo yonna abe Najidi aba Hijazu bonna bafuna khawfu ngabati abantu bo mu Makka abakoreshi ngabati daddala ngabala bantu basajja ba Katonda basajja ba mutawana areki kamu Allah musanyawo aha Allah musanyawo ekyo nakipakira mu mitima gyaba kujabo warab na bweki kyo amana hum min khawf na Allah bwaga mu Qur'an li ila fi quraish ila fi jiki ingendo sibakolanga rihlata shita wasayf shita ngabagenda e Habasha bakurusina nga Yaman ne bagenda ne batuuka mu Afrika ne basobye basobujeyo wasaif ne bakwane bagenda ludda wa Isham nga teri yo mu kwasobola kubera nga ya atarizu alehim ne bafuna ekitibwa kya amanyi nga teri mu kwasobola kube nganga oba kwata ku mali yabo kugisongako abo be Makka o nga kinene obunye bujja kubera bukuyira enyinja ne bakigulumiza ekyo ne bawangala bwe batu Allah balage ekintu kino mu ayati mpitirivu mu Qur'an wati muganye kukiriza Allah nga yabako lyacho na kinna kinna kiri mwebe abagamba li ila fi quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabud rabb hadha al-bayt wati bagano kusinzo mwelezi bwe nyumbe yo alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf iyeba usubusa ni batamre ni bagere ni bagere nga bali ne sindi empitu nga batujaru ba amanyi wa amanahum min khawf kati mu kiseera ekyo aleetamu omulenzi azaalibwa mu bwo mu mwaka gwe nyini nyini ogwalimu ekyamagero ekyo mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam asobole okukulira mu kabiira gye batagenda kuyisaamu maaso bwabagamba kino bagende bawenga bakola batya nga bamuwuliriza kakati kibaawo ebyo kibina ebyaliwo mu makka nabyakuze abatuusaako daawa tebawulira abatuusaako daawa tuse baagala okumutta n'afuluma n'agenda luddawa n'agenda e Madiina bw'atuuka e Madiina abeere omwaka ogusooka omwaka ogwokubiri kati Allah ayagala jihadi ebeerewo kifuba wali e makka yabaganye okulwana alam tara ila alladhina qila lahum kufu aidiyakum wa aqimu ssalah muzingie mikono naam bonga bagamba nenda twagala kulwana dalla temulwana kufu aidiyakum wa aqimu ssalah katagene Madiina mukutuke Madiina Allah yagara ekyamagero kibeewo agamba nabbiwe nti Abu Sufyan yuya ina kafila nina avesham yeti semari naam kyabanga kitya kafira ze caravans caravans edda ze trade gamba bakungana nga abasubuzi ni bakunganya ngamia zaabwe mpitirivu n'abaddu baabwe n'abakozi baabwe nabo benyinyi abanene abasobolanga okutambulirako abalaba babanga ze capital munene nga baba wa mugire mtusubuli ebintu bwebiti ni bagenda ni bamale emyezi mukubo nga bagenda bihla tashita wa saif ni bagenda mali emyezi ni bagenda ni bamale emyezi nga bakomawo bali mukubo bwe batuke wandu bakampinga abatekawo gumba marali bane katukhalaso tutambuli ni batambula bwe batubwe batubwe bati nga boba akimanyira ya ebyabwe tebikwatibwako kati Allah agamba nabi sallallahu alaihi wasallam tisituka Abu Sufyan aliyao ni mali twala abasajja o mali abakoresha nono jimuje ko jirete kiragire chudde wan wa Allah subhanahu wa ta'ala nabi tyamanya anti wagwe kine kigendo kubao kafira Kongo ya karavani egira goyo kye kigendo kubao baga ne fursani omya labu katada yike yali ne balas abasigadde bakwade bitala byabwe byabuli jjo kubanga wara batamulanga ne bitala byabwe naji ni bagenda bali bibiri plus nginabe mara bulungi nnyo okora ku nsonge ya batutte nam hamuyigo mutono bamali bayete mali bakiteko no e Madiina kumbe Allah subhanahu wa ta'ala ina chakuratia chayagala Abu Sufyan olwamulira ekintu naafu na mawulire nti Muhammad akoze atya eyali atambudde jjo obutereevu agenda okuyita eno waggulu naddi mmanga naayita ku bahari nakwate kkubo ly'oku mazzi si ku mazzi naye kugamba ku lukalu ku lubalama kkubo ly'olubalama lyeyatambulirako naayita nabbi we yali amakulu nabbi we Saidi yeli ngu yali ategedde nabeera nga gamba takyasobola kubeera ng'asanga Abu Sufyan waali aha awo ngenda wenyini nyini idha antu bil udwati lquswa bil udwati dunya bil udwati dunya wa hum bil udwati alquswa war rakbu asfala minkum rakbu jibagala eisene manga okitegedd natubira abantu be Makka nabaganti abange wali ngatani ngachali eliye mabega yabatumye naganti abange ngudde mu ruke Muhammadi agera kumawe mali ya mwe natumwa omusajja agenda speed na watu kako wala nno kilomita azimika na ya musindi so kumbalase mpituli eduke misinde agenda abategeze ensonga eyo nagenda abategeze kati bone beteka teko kolachi okujja kati mukwete kateko okujja bana bagenda okujja Abu Sufyan eti yatula butuza awo yamaye nabi ayinzo kumuzingiza ako nga walite banatuka yasigala atete enkanya tukwate kubuli okubalama kakati nabayitako nabatumira omubako omulala nabasanga mukubo nga bajja beso bamaze ebyokuwanyisa byaba jo atase mali yabwe tekiwulirwanga kori hila tashita wa sef myaka emekanga bwali muhaba tekivudde kuchi ono kukweta kutarza ku mali yafe bujozi bwa chikati buno twali mwara bila chitukoze kecho kitegereka aha tejukira mwina ke bibi okuva mabega wahakaga kumbe Allah inachagala chikole kitya yo jihadi Allah wabaya galebe we bawo eha kakati ombaka abatuka kabagata Abu Sufyan abagane te Maria mwe mazo kuona muddeyo temujja ko bont la hatta yasma bina al-arab hatta nanzila ila badr tugende tuke badr fayasma bina al-arab tunywe emyenge tusale soro abachala bayimbe نعم تقولوا بكجكو حتى يسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا اما قول ابو عرب تقولي لي دي اموتي ناجزا اكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك bwato bwa korwa
kakati bajja
nabbi sallallahu alaihi wasallam wali wali aina abasajja batono ddala ategeera nti abasajja kitufu bazze tebagenda kudda mabega bamalinde bagenda kujja naye basahaba abali bafulumye kanu ya waduna anna ghaira dhati shauka takunu lahum bagala kati baina choices bili barwane ole mali eri abalese watawaduna anna ghaira dhati shauka takunu lahum bo kike bagala obutukufu tebazze nga beete sete sikulwana sikubanti imani ntono nekino kinini begomba ekiri ekitaliimu kulwana gaira dhati shauka shauka kwe kulwana ekitaliimu kulwana kyekiba kibeera ekyabwe amakulu kiba bagendako nam wayuridu llahu wano wenjagala ateye allah ayagala ayuhiqa lhaqa bikalimatihi wayakuta dabira lkafirin allah kyayagala ayagala amazima gadde kunguru akutule enfe z'abakaafu basanadiidi abali bafuuse ekigezo bonna abamaze akaseera nga babonyaabonya omubaka ne basahaba ayagala asindika eddarusu kati bajja baagala darusu eri omubaka muhammadi saa sallama nekabiri endala zonna sigale nga zibatyanga bwe zabatyanga kitegereka ate ye allah naye ayagala darusu eri abantu bonna nti ono omubaka wa allah mukitegeere kitegedde bulungi kati bayina ekigendererwa kyabwe kyakusituka ne allah ayina kigendererwa kye kyakusitula abasiraamu abaali abanafu ebbanga lyonna lye baali bawangadde kitegereka kaakati ki allah kye yakola allah akimanyi tebasahaba bano kikyekulaga wano allah bw'ayagala kibe kiba tokikakaatika basahaba baali e makka baali oluddawa nga beegomba kubanga aye egamba falamma aye egamba etya eraga gundi engeri gyebeegombanga okukolaki gyebeegombanga olutalo walakad kuntum tamannauna almauta min qabla an talqauhu fakad raaitumuhu wa antum tanzurun mwegombanga lwaki netutuleka netwerwanako allah ganedda kufu aidia kumwaqimu sala nga bakyali luddawa bakyali makka temulwana temulwana nam kakati akaseera kakoze eki akaseera katuuse kiki allah kyayagala ayagala olutalo lubeewo naye ebintu wabireka ku mbeera eri nnomo terugenda kubaawo lwaki basahaba bagenda kutunuulira ennyamba yeri yabasajja tebajjukira tebalwanangako olutalo nga batini nga balwana abantu bane ne babawangula sigamba nti balina histori kwe baali bakipimiddeko emabega kakati bano abatunuulira nga basajja baki bangi namba enene nebyokulesa nayo bazina nga bo tebalina kantu konna bagenda kutya okitegedde olutalo luveewo oba babegayirire oba bakole suluhu bakole okukanya nebifaanako bwe bityo oba badduke nekyo ekifaanako bwe kityo ate nabali singa allah abalaga obumalirivu obuli mu basajja bano okitegedde bulungi allah bagenda okubawa nam n'abalaga obumalirivu balina n'abalaga nenamba yaabwe nti bali bibiri nam kubanga bakkiriza bo allah ebbanga nababa nenkyuke kubakkiriza abakaafu nenkyuke kubakkiriza nebabeera nga bo bani nga bakkiriza baki kaakati kiki allah kyeyakola idh yuriikumuhum idh iltaqaitum fi ayunikum kalilan wayukallilukum fi ayunihim liyakudhiya allahu amran kana mafuula ki allah kyeyakola nalaga abasahaba nti batono mwana wattu si bangi yalaga basahaba bano nti abakafiri abalumbye baluba tubajja basobola kitegerekese nalaga nabali abakafiri nti buno buno nedda wayukallilukum fi ayunihim nalaga abakafiri nabuno obusajja butono tujja kubusobola nam liyakudhiya allahu amran kana mafuula nga allah kyayagala kikole kitya kikyayagala ayagala kibeewo Nenga hakika baba silambo kanga bokati basobola kumarako na bantu bali. If yuhi rabbuka ila almalaika Allah na tegeza zi malaika anni maakum ndi wamu namwe. Kagedde fa thabitu alladhina amanu. Munyeza bachi abakiriza. Saulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b. Chengendo kola ngenda kuba zino ayi zino zimswati ayi alanfa. Ngenda kuba enchukwe miti majaba kafu bali. Fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kulla banan. Ni muteme kumitwe noye mutemane ebibatu bakutuleke mikono ne mitwe balekenga bikugu kugu nga ba malaika bagenda kutasa abaki abasilamu. Nabi sallallahu alayhi wasallam yabiranga ali mukulajana 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 idh yastaghithuna rabbakum fasajaba lakum anni mumiddukum nam ayati kabizidi izimu swati ali imran alajani Allah subhanahu wa ta'ala mulajani ya mulajani ya Allah badu bani bana Allah wanyake tukusiza ya Allah bani bakusiza musi bani naam rida ile tuka nogwa rida chechito chambali waguru wenkutu nga Abubakari bwaji kwata ya Rabbi Allah jakuwa nuku ya Rasulullah Allah jakuwa nuku na Allah ulido kusaba kulikeda o naam Allah nasi nkuba idhu kashikum amanata nuasa nibatufuka nuku nibafuna nichi nibafuna ni kuturu ungu mnaba jao naam Allah nasi nkuba wenazila alaikum minasama ima liutahirakum na batukuza yasuze ne janabba na ujimunaza ako ne nkuba abadde alina gunna na muzamu indasi wa hakadha liyakudhi Allahu amran kana mafula nichibawe chalawo naam njaga dokwite katono nyo kunsongeza alu mtawulu achi bebadi bage ndokuunzika nga nsanvu mubakungu atajira ko ko rusira tugamba atajira ko yani mubakungu akuresha atajira ko yani Abu Lahab yekka abasigadde abakungu kano baina maqtulin wa asirin abasigadde mbakungu akuraisha abanene abetambulira abatambulira ko ebitibwa bya abakuraishi bonna bajjo kujjako kujjakani okujjako okujjaka Abu Lahab yatajja kakati bali imma mubale yasangwa abattibwa oba abawambiwa naam mwaba babaye mwali Al Abbas mwaba bawa andiwa mulimu omujjin nabbi sallallahu alaihi wasallam yagama anti ono yate kedo kolatia okuttiwa abasigade bonna na twala raiya Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu okubiranga kolatia okubiranga bonna begura ninga ba Abu Jahl bafudde nabala nabala baji mubanene baba kungu baba Quraysh bonna Allah kozeki kakati ejo bwekimaro kubawo Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'asu waba munafiqina akulira abannanfuse nagambe ekibinja kyabannanfuse bali mu Madina nga bana kwa zomba ka Muhammad sasa kubanga montandikwa baba anga banyiza nabi sasa lama mu watu si atana atukola ki olwala banga abakuraishi bafuka midde naam ne ana bange ekibatu useko nagamba base ba munafiku na bana bakole batya bonna bali cover kadi bakole batya abakulu bonna bayingire mu busilamu nifaka baingire mbu silamu mubuchi mubu nafusi kachao nifaka ni itadika mubu nafusi ni butadika wali mbu nafusi ni wali mbu nafusi na biachari mbunafu ya gado muko ni chigamachi muko na ya gado ya gamba cha Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya gamba sammin kalbak ya akuluk akawake weyo lila kekurume ntega kekurugolu geroru akawake weyo lila kekakurume ntega makuru Muhammad yege ntumwani za mgiri yegu nikati yuna tuteko ugurubo wa Madina wa haka za ba yebyo gira angebi na kuwaza nabiyo sawa salama mchi mwatu na kurumu yaje uyali iliyo msajyo yani Abdullah ibn Ubay msalu kabine ibanyumia na jena batusa kwa dawe mkati tamuro gendeli ayagande dini ya genda kusange yo mwuri yo mtu sebi ni mwani patu hini pafetu nyumia tokorotia au nabiga ya katuka mchi mmadina kati chiche bakora ne bayingira mu silamu nifaka na bannafuzi au nafuzi batandikira naam kati atebe bamala Allah na ali tol tolwachi rwe badir ataba silamu ebisago ndiyo bayiranga byasinga byasinga muki mubo kubanga batiba mubo ebisago bamika aba abatomeka nsango atabatiba mu silamu multalo rwe uhudi ngambi rwe badiri ha ultalo rwe uhudi ate nsango ni batiba mbachi mu silamu ate li batiba nsango mbachi kakati anna hadha nangani kati ate kino kiki ha kati atawa bannafusi nebata andiko kutwaraba nagat kakati kitufu kye kiriwa ekitufu kye kiriwa kino oba kiri kino oba kiri baberanga nga bali mukuti atoluse vune gunde gwele kubanga bala bantu basigalere mbunafuse ebinye bigendo basala eno mbusiramu naam kadiba bila nga bana kuwaza umbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ikhtisaran gwinjaga dewan nti kuchikwatagana kukazu kukurwana teritwa ifikirizibwa kwekolamo kwekolamo ndi kakuti tikatifu kusinda batu bilaba fukuje tubitegera ebiri mu jihad ad-difa jihad ad-difa ate jihad ad-difa mungiri yem bwemba muli no mukulembeze tikiregeze hamajia bwemba muli no mukulembeze jihad yokwerwanako nga muli no mukulembeze naam ekikolo kusoka kutambulira kubiragiro bya mukulembeze kikikolo yokwerwanako egwanga lya barumbye kubega egwanga belirumba tiri kanga nkuba mpuva mbwengula lijja libako na iwe lijita libako na kakati nibwebera jihadi ya difa kubanga jihadi ya difa la yusratu fihi al-amin abasilamu berwana kumbulingira jibaina ko busobozi naam na yeddi temwina mukulembeze bwemba no mukulembeze nibwabira no mukulembeze jihadi difa eba kakato ko mwina nibwabira no mukulembeze neta kitegeza kiba kyenjagara wano nti kugamba omukulembeze nga akyasobola okubako kyabala temulumba katabagabe nimulumbe ebakakatako mwe namwina okuba n'ebitala nemwina omukulembeze asetinga ebintu temulumba tabagabe nimulumbe temukasuka katabagabe ntimukasuke kitegeso bulungi takati ngeri gye tuli mu jihadi kati natalabu ya kugira wamagwe badidu femuje tusale tuyiteno tubagire nedda omukulembeze yamanyi osobola okubalumba ewantu ngataka kodde omukulembeze kabadde akoze kabadde kalala nnyo ngwe n'okulemberamu ebintu n'obikyankalanya kitegereke naddala mu kulwana okw'ennaku zino okutali kwa bitala okwamiza iro okwaki oyinza okukola ka nibasaasaana naye ngeri abadde abazogamba omusajja we nti kakati setinga ekintu kikube wa mu baana abali wano abakungu batudde awo kati mwene muleeta obusasi sakimuva erimu kubaakuba nibasaasaana ne badduka ng'abadde apime nti bajjeno webakoze batya webatudde okitegere noosaasaanya ebintu nga bekimanyiddwa ti bakawariji bo mubitende ekitendo kyebasinga okuba nakyo mu jihadi kimama kati bo ne balowooza nti nno ekimama ye imaani era ne balowooza nti abasiraamu abasigadde tebaagala ddiini tebaagala jihadi tebaagala ki tebaagala ki so nga tebakimanyi nti kino kyebasinza abasiraamu kimama so si imaani na thabaati waffaka llahu lijamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.